Leila, my 2K. Indoni Leila, my 2K. Ikona Lindela, my 2K. Inandi Lindela, my 2K. Lumna Gitanola, my 2K. Homona de Horatana, my 2K. Lirata, Nakari, we don't care. No, my best bella, it's okay. 2K, Naga, Yaurata, na. Ita unyala na, kuba siya tanda na, machi siya tanda na. Sala baby, sala mama. Efshen bamba bekhona bonke laba abanye ngabashela sajola abanye bangijolela ngabala abanye bangala masala omunye wavele wathula nami ngavele ngathula kwawuqala kwedisaster kulolo thango lwethu hey wawungekho efshen bamdali bathi usemncane umendo wabadala babekhona yini usasemncane umdali ekudala izimiso nohambo lwakho lwasemhlabeni elibhala yini mina niyadlala ukube lo wayengadelelwanga mina loluthando lwakho lukumina ngaba lukho kumina noma wawungekho ebusheni bami dali ngifuna sibambisane sihambisane sicathulisane njengoba iniyeni bethu ngesikhathi sikamasihambisane I know
omaniwawungekhoebusheni
Sala bem pega ela.